Ngibaphahlele bangivulele athe ngithembe endlelisende bangivikele akho ngimele umdali muhle othula ngutwele intanga zami sibuza ukubanja intanga zami sibuza ukubanyana theni kufezekela bakhalela umdali uyazi intanga zami sibuza ukubanja intanga zami sibuza ukubanyana theni kufezekela bakhalela umdali uyazi
ijabulile konke kuhle ijabulile jaluvumile ijabulile konke kuhle Jabulile, tira e kubeke Konke kusa kahle, kusa kahle Konke kusa kahle, kusa kahle Konke kusa kahle Konke kusa kahle
Oh, just like all of the money. But just sometimes I'm confused, I'm a man. But just sometimes I'm confused, I'm a man. So I'm so cool, yeah, now. But it's what it's going now, eh. It's let us make all of the money.
That's all I need when I fail. Thank you. Tandazo ngena amen. Lengo mibhalo le wena sithandwa samu mamele. Ndikuthanda ngenhliziyo. Oh. Ndikuthanda ngenhliziyo yam yonke. Akho namalogonya. Sikho nizinto ezinomona. bangafuna ukutibaza oluthando ukulila kwethu kubo lulonwabo suku suka kumo ngicela unthembe wedali andizoze ndidlale ngawe suku suka kumo sendimoshela ixesha andizoze ndidlale ngawe suku suka kumo ngicela unthembe wedali andizoze ndidlale ngawe suku suka kumo sendimoshela ixesha andizoze ndidlale ngawe suku suka kumo
Thank you. ukuqola kwenhliziyo kukuka phansi ngejolo ukuqola kwenhliziyo angilimele kubuhlungu ngizokhala kuzobani na mina ngilimele kubuhlungu ngizokhala
Gala. Thank you. pele, trans in my soul. Manangane tanki safuna spile asekhona manda siyobona mazwe beshe yakolwa nje
landela se Dubai welika me alema
uthe
umuntu
thanda yo bona ngeze umuntu thanda yo bona ngeze
Now, I'm not alone. baby, now manja sesilana siyaxabana. Gimepi now, ngitshele ngimepi now. Gimepi now, ngitshele ngimepi now. Ngalo lolu daba lwami nawe baby. Mina ngimepi now, gimepi now. Hey, hey.
I'm zamzukwana khumbule zamzukwana ay zamzukwana khumbule zamzukwana zamzukwana khumbule zamzukwana zamzukwana
awe we ma sasa yakamnandi kanti usenzani DJ yo sasa yakamnandi
Chata mina Efona mina Chata mina Efona mina
Tuzongkumbula Lago peleko Gestando san Uzongkumbula Lago pelama Katembala
Chata mina
No mga landela Ama milio Kote akin kia